Jo Hibrania 10. To chik Musa oting'o mana kido mar gik mabeyo mabiro, to ok oting'o gigo hie. Misengini ma jodolo timo kaluwore gi chik gitimo higa ka higa. To mano nyiso ni chik ok nyal miyo jolemo bet kare chutho, nikech ka dine ni chik nyalo timo kamano, to misengini go dowe chuth, nimar ka osepwodh jolemo chuth, to richo ok dichak chan paro gi kendo. To kar golo richo, to misengini mitimogo paro nigi mana richo gi higa ka higa, nikech remb ruedhi gi remb diek ok nyal golo richo. Mano emomiyo, kane Kristo biro e piny, nowacho ni Nyasaye niya,
"Ok misengini kod chiwo ema nidwaro, to ringruok ema isaikona. Misengini miwang'o pep, gi misengini mag golo richo, bende ne ok imorgo." Miyo nawacho niya, "Era e, a Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni, mana kaka muma wacho kuoma e kitap chik."
Waneno ni mokwongo Kristo nowacho niya, misengini gi chiwo, kata misengini miwang'o pep, gi misengini mag golo richo, ne ok idwaro, bende ne ok imorgo, kata obedo ni chik dwaro mondo timgi kamano. To eka nowacho niya, "Era e, a Nyasaye, asebiro mondo atim dwaroni." Kamano Yesu Kristo ketho yo machon mar chiwo chiayo ka misango, to okelo yo manyien ma ng'ato chiwo e ngimane owuon. Wan to opwodhwa nikech Yesu Kristo nochiwo ringre owuon nyadichiel kende, kotimo mana gima ne Nyasaye dwaro. Jodolo duto mag Joyahudi chung' ka tiyo tich lemo odiechieng' kodiechieng', kendo ginuoyo mana misengini ma gitimo pile, ma ok nyal golo richo kata matin. Kristo to notimo misango achiel kende mar golo richo, moromo nyaka chieng', mi obet e bad Nyasaye korachwich, mana kaka muma wacho. Chakre kinde no orito nyaka Nyasaye ket wasike bed raten tiende. Osemiyo joma opwodhi kamano odoko joma long'o chuth nyaka chieng' kuom misango achiel mane otimono. Roho Maler bende nyisowa ni mano en adier. Mokwongo owacho niya,
"Singruok manatim kodgi bang' ndalogo ema, anaket chikena e chunygi, kendo anandikgi e parogi. An Ruoth Nyasaye mawacho kamano."
To omedo wacho ni,
"Ok nachak apar richogi kod kethogi ngang'."
To ka richo osewe, to misango mar golo richo onge tich. Emomiyo wetena, koro wanyalo donjo kama ler moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa, mi oyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon, mondo wakadh nanga mar rageng' wadonje nyim Nyasaye. Kaka koro wan gi jadolo maduong' e od Nyasaye, wasudur ir Nyasaye gi chuny mar adier, kendo ka wan gi yie motegno, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi, kendo ka ringrewa olwoke gi pi maliw, wamakuru matek gik ma wahulo ni wageno kuomgi, mak wamindni, nikech Nyasaye mane omiyowa singruok en jaadiera. Ng'ato ka ng'ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo. Kik wawe mak wachokre kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwre uru ng'ato gi ng'ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka chieng' Ruoth sudo machiegni. Ka wasik watimo richo mana mar ayiem, bang' ng'eyo adiera, to onge misango moro ma pod odong' manyalo golo richowa. Gima odong' en mana kibaji, kwang'eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome. Jayahudi mora mora mochayo chik Musa to inego mako kechi, ka nitie joneno ariyo kata dek manyalo hulo ni notimo kamano. To koro parieuru kum malit moloyo ma ng'at mochayo wuod Nyasaye onego yudi. Ng'at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro roho mar ng'uono. Wang'eyo jal mane owacho niya,
"An ema nachul kuor, adier, anachul maonge kiawa."
Kendo mane owacho ni,
"Ruoth nong'ad bura ni joge."
En gima lich miwuoro, lwar e lwet Nyasaye mangima. Pariuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye oserienye chunyu. Kata obedo ni ne une lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil. Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim ji, kiyanyogi kendo isandogi. To moko bende ne okoringo oweyo joma ne itimonigi kamano. Ne usandoru kaachiel gi joma utwe jela. Bende ne uyie mondo oyak giu, kung'eyo ni un gi mwandu maber moloyo kendo mosiko. Emomiyo kik uwit geno ma un go, nikech obiro kelo pok maduong'. To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu, kaka muma wacho niya.
Pod odong' mana kinde matin kende, eka jal monego bi nobi. Ok nodeki, yie manomi ng'ata makare piny mangima. To ka odok chien, to ok nabed mamor kode.
Wan to ok wan kuom jogo madok chien kendo lal, to wan kuom jogo moyie, kendo ma Nyasaye biro reso.